right then.
See one up and up with
the booba.
Oh my god, bongo med
me.
Ninozi mingila umba pote. Alivo fungana npandisha. Alivo seti kaku kwa kuchoma. Badman minatandika. Skia kitu kama radi, radi, radi. Shia call me papi, papi, papi. Skia kitu kama radi, radi, radi. Shia call me papi, papi, papi.
Nankuli anjuku ndege mnana. Baby shika maukuta ukinama.
Buga toto mali sop jepana bishana. Tunapigana usiku mpaka mchana.
Naso manga zote DM 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 za madem na mashem shem shem shem.
Sini cheche nipe game 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 game.
I got the money and the fame fame fame.
Serikali ikisema utatoa 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa utatoa utatoa.
Yeah, nitakunywa kitaka kumwaga maji kwa bedi leo mimi na wewe so mimi mazi. Mindo mafuta kiboko anazi aka nzi ugonjwa wangu mavi. Njoni kufunze kuikoki pisto arafu njoni kufunze kuikaza kiko. Yani ni puwa nataka jicho kizimkazi na hapa ipo.
Yo, what's good Tatiana? Kitambi ilo komo tawezana. Anataka bando chatiana. Akivuwa blozi shatiana. Ile utelezi plumpa gamaka. Mtoto badina nejo ni madra. Yes, nakula vyote bilo shaka. Kwa bedi ni mwendo vipara kala maka.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa.
Paipu zonze zifunye kazi nyoke. Gwani na gubugu mepaka mosoket. Kumunyigo tumpo na mninga batali. Pankugan, nengugambo wigana na ye.